Asa Woody, Kenyan boy.
Baby usikate simu, nataka kusikia ukiongea, ukiongea. Ile kiss ulinipa mwisho, nilini utaniongezea, utaniongezea. This long distance is killing me now. You are my soldier, I'm need of you now. You are my commando, my refuge, my sweet avocado. And you forever, we live till endeavor. Hope umenyelewa, vila nmelemewa. I swear I'm losing my mind. Lonely, niko lonely, yeah. Nataka ni kuone sahi, sahi. Lonely, niko lonely, yeah. Nataka ni kuone sahi, sahi.
Somebody, nani mimi hapa, niko njiani naja. Mana nahisi upendo wako, hata nikiwa mbali. Unanivuta kwako, unanivuta kwako. Mama kwako, na misi unavyo nipeti mama. Kitandani unavyo nianda, mi unaniacha hoi. Unajua sinaga ujanja na kwa konsha za makina kirefu. My baby don't be so lonely. I'm on my way, my baby I'm coming. Lonely, niko lonely, eh. Nataka nikone sahi, sahi.
Lonely, niko lonely, eh. Nataka nikone sahi.
Come!